Baratiwa mreneng dumelang ka lebitso la mrena wa ka Jesu Kriste. Re santse re le mo lockdown alert level 3, ba re ke advanced level 3. Le mo go yona tau ya leloko la Juda, ntse e le tau ya leloko la Juda. O tshwana fela le ha lentswe la gage le motlhalosa le re o a tshwana mabane le ka jeno le ka go sa feleng. O ntse a le modimo. Mo marigeng a mariga a tshabiwang ke ba botle a tshaba ke ba busi a tshabiwa ke ba Kriste a tshabiwa ke ba siamoludi mara le mo go ona Jesu Kriste o ntse a le morena le mo go ona Jesu Kriste is still in control o nkgopotsa Genesis chapter 80 e reng ga le bona mariga a diragala le bollo bo diragala le itse gore modimo o santse a le motaolong o beile molaetsa ke yo mo pelong ya ka letsatsing la ka jeno gore ke go gopotsa gore ke mang ya ka re kgaoganyang le lerato la modimo. Who can separate us from the love of God? Who can? Ke mang? Ke mang? You know, kana go tsentsi ke ipotsa potso gore ke mang tota ya ka kgonang gore kgaoganya le lerato la modimo. Age coronavirus e tlo ira gore re latlhegelwe ke Jehova modimo wa Israele modimo wa Abrahama modimo wa Isaka modimo wa Jakobo ntate wa morena wa ka Jesu Kriste ke modimo wa Israele go bola ga a chusa Israele o chusitse Abrahama amora ara Abrahama gitle go go tshegofatsa go tshwanela ga ka chusa wena gore are ke tlile go go tshegofatsa wena le lelapa la gago le bana ba gago le ditlogolo tsa gago. Ke tlile go go atlegisa gore batho ba bone through wena gore ke nna modimo gore batho ga ba bua ba re ke ene modimo wa Abrahama, ke ene modimo wa Isaka, ke ene modimo wa Jakobo, ke ene modimo wa Israele ka gore Israele are the great grandchildren ba ha Abrahama ba ba tlileng ka tshegofatso ya modimo ga a kopane le Abrahama. Ene modimo o a botsa gore ke manyakang kgaoganyang le lerato la gagwe. Who can separate me from the love of God? Ke tshwere buka ke ya moapostolo Paulus ya Baroma chapter 8. Baroma chapter 8 ke lo bala from verse 31. Ha modimo ratile ke tla e feleletsa go e fellang teng to verse 39. Romans chapter 8 from verse 31. In view of all this, what can we say? If God is for us, who can be against us? Ha modimo a le letlhakoreng la rona, ke mang ya ka emelanang kgatlhanong le rona? If God is for us, who can be against us? Certainly not God. Not God, who did not even keep back his own son, Jesus Christ, but offered him for us all. He gave us his son. Will he not also freely give us all things? Who will accuse God's chosen people? God himself declares them not guilty. We are not guilty. You know why? Because the blood was shed on the cross of Calvary. The blood paid for us. The blood paid for everything that we owe. If there was anything owed from us, the blood of Jesus did that on the cross of Calvary. Who then will condemn them? Not Christ Jesus, who died, or rather who was raised to life and is at the right-hand side of God, pleading with him for us. Verse 35, who then can separate us from the love of God? Can trouble do? No, trouble can't. We are living in a troubled time. Mo rebalang le di boto tse di kwadilweng no to annexure. Can trouble do? Re phela malatsing a corona a go sa itsegeng gore go ka dirwa eng ka gona. Everybody wa populetsa. Ga ise go grewe setlhare se se fodisang. Trouble cannot do it. Trouble cannot make it. Or hardship. No, hardship cannot make it. Reali bala, ronaba kreste, kore kana kwe Jesu kreste mrena, ata mo lefatseng. Israel ene le ka motlase ga mmuso o thata mmuso wa o thata o thata o thata babusi bana go eo Pontius Pilato ke a mogopola ga a tlhola Jesu babusi bana go eo bo Herota ke a bagopola ba ba neng ba bogisa ba batla di taxi ba batla everything gone go le thata kana go yeo mara mo go yona o tlhageletse ntse e le tau ya leloko la Juda. Or persecution gaine kona re bogisitswe ka Kriste Jesu re ya bogisiwa nna ke tsa gore ke ya bogisiwa bagaitse go tswala ga kereke go tswala le ge gone yanong go butswa e le 50 ke leboga modimo ka 50 e butsweng mara ke pogisego e re leng mo go yone mara ga e ne e re kgaoganya le lerato la Jesu. O hanga tlala ga e ka ke ya kgona tlala ga e ka ke ya kgona tlala ga e ka ke ya kgona ke gopola modimo o bua le Isaka le Isaac mo Genesis 26 modimo ra Isaac a re Isaac ga ke batle o fudugele ko Egypt ke batla o dule mo tlase ga kgosi Abimeleke mo ga ke batle gore o tshabele tlala ya mo lefatsheng le la gera la jera ga ke batle gore o tshabele tlala ya teng o tshabele ko Egypt. Egypt was very wealthy by then mo e leng gore e ne e le Gauteng ya nako eo ya ko e ne e le Gauteng ya nako eo ya ko Middle East. Tlala e neng e le teng mo Genesis 26 bebele e re batho ba ne ba tshaba ba tsamaya ka gore ba ne ba batla gore ba seke ba bolaya ke tlala mara modimo a raya Isaka a re Isaka o seke wa tsamaya Isaka dula teng mo bebele e re ngwageng o Isaka a bjala peo morago ga gore a bjale peo ka gore modimo a motshegofaditse peo ya gage ya tla 100 times go modimo peo ya modimo peo e tshegofaditsweng ke modimo e tla 100 times ga gona mokreste o tlo bolawang ke tlala ga gona mokreste o tlileng go swa e le ka lebaka la tlala ka gore modimo a le letlhakoreng la rona. Now the question is if you can separate us, is it poverty? Is it danger? Hey, is it death? COVID-19, is it death? Go swa. Hanka swa ke tlo tsoga. That's for sure. Jesu o sule, Jesu a tsanga tsoga. Hey, andirela motlholo ga tsoga. Araba ka gore I am the resurrection. Ko le solla ga bo Lazarus, la ga Lazarus. Ge ba ne ba tshwenyegile thata ba ka gare tshwenyegile ka corona bona ba tshwenyegile ka leso gore morena ha o no le mo my brother would not have died. Jesu Kriste o ba tlisetsa karabo a re I am the resurrection and life. Ke nna tsogo ga e le gore ke tla swa mo nakong e Jesu ke tsogo ba ga itse ke lo tsoga. Be rest assured ke lo tsoga ka Jesu Kriste. Bible tswela pele mo verse 36 ya chapter 8 ya Romans e re, as the scripture says, for your sake we are in danger of death at all times. We are treated like sheep that are going to be slaughtered. Mamela verse 37, e re, no, in all these things we have complete victory. Wow, through him who loved us. We have complete victory. You know, o ka se claime victory o sa lwa. O tshwanetse wa bo o lwele ga o claima victory. Bophelo ba gago mo lefatsheng yaka mo Kreste ke ntwa. Ke ntwa ga go na le se Satane a se targetileng daily in our lives. Ke ntwa ke go reetsa di failures, ke go reetsa gore re gane modimo. Re re modimo ga se modimo. Mara ga a ne a kgona, you know why? Because the seed is planted in our hearts. The seed is there. E dumelle peo ye go gola because pheletso ya peo ye is complete victory through him who loved us. For I am certain that nothing can separate us from his love. Why confirm mo verse 38 are for I am certain that nothing can separate us from his love. Neither death nor life, neither angels, nor other heavenly beings or powers, neither the present nor the future, neither the world above nor the world below. There is nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God, which is ours through Christ Jesus, our Lord. Ha ke se gore bophelo ba gago bo tsamaya through eng mo nakong e tshwanang le. Ha ke itse gore go diragala eng ka bophelo ba gago mo nakong e tshwanang le e. Mara be rest assured, what is happening to you, whether se go utlwisa botlhoko in the spirit, whether se go utlwisa botlhoko in your soul, which is mind, will and emotions, whether se go utlwisa botlhoko mo mmeleng wa gago o bebele e reng o a bola. Mara le ga o bola mmele o, le ga o bola, le ga o felelela mmele o, ka go gare there is the inner man o Modimo a mo tsositseng. Ga ke itse gore o tsamaya through e, mara selo sengwe le sengwe se o tsamayang through sona at this point in time. Ka gong ba go khobo, ka gong ba ke bua le wena so, ka gong o isolatilwe, o testile positive. Aha, o seke wa tshwenyega ga o testile positive. He is the healer. Just sing him praises in the morning, sing him worships in the morning. Ke a itse gore ga go easy, ke a itse gore ga go easy, mara lebella Psalm 137. By the rivers of Babylon, there we sat down. Ilibella, sing him those wonderful praises in the morning, those wonderful worship in the morning, and study the word of God. Maybe ke chance modimo go fileng yona gore o molemoge gape gore he is Jehovah the healer. He is Yahweh the God of Israel. He is the healer. Exodus chapter 15 verse 26 e go gore he is the healer. Ke ene ya fodisang, ke modimo ya fodisang. Don't look down on yourself. Ga ke tsore go diragalang. Mara ye ke nako ya breakthrough ya bazelwane. Bibele ere Isaac ge ane a le go Jera ga ke a tsamaya a tshabela tlala e kgolo ya go Jera mara modimo mora a re kitle go gotsa go fatsa gona mo Jera lentsula modimo le re he is the unchanging God, he is the everlasting God. If this is Jera at the moment, God will see you through Jera. God will bless you in Jera. God will bring back everything that the devil has stolen from you. God will give it to you hundredfold. He is the Lord God Almighty. Gopola le godimo ga le teng ntle le modimo. Gopola le fatshe ga le teng ntle le modimo. Gopola le watle ga le teng ntle le modimo. Ke bua ka Jehovah modiri wa le godimo le lefatshe. Ke bua ka Jehovah ke gora kere ke manya ka go ke eng se se ka etsang gore o kgaogane le le a ke ditshotlo tsa batho, a ke dipuo tsa batho, a go se nne sepe ngwanetsho moreneng ke a go ncenga ka lebitso la Jesu. Seo se tla dirang gore o kgaogane le lerato la Jesu le mo malatsing a re phelang mo go ona. A Jehova modimo wa Abrahama, modimo wa Isaka, modimo wa Jakobo, ntate wa morena wa ka Jesu Kriste, a tshegofatse thuto ya lentswe la gage, a tshegofatse wena le lapa la gago, le lapa la ko ga lona, a modimo a o tlolle sefatlhego sa gage se se nang le maatla a go neele kagiso, a modimo a enlarge territory ya gago, a e tshegofatse. For thine is the kingdom, O Lord, the power and the glory forever and ever. Modimo a go tshegofatse, ke a leboga. God bless you. Amen.